JB Tiger,
Lisa C,
Cheetah,
Prince Wad,
MC Lion,
VM Records.
Ni shida ni shakupenda mbono ni chukie. Kwa mwingine bado misito kwenda mbono ni danie. Dodo, kuna vire wanipanua mawazo. Jaribu make me slow.
Kwa mwingine bado misito kwenda mbono ni danie.
VM Records.